Baga Kwane Marama Odugeze Ojiana Waleze Nesafuri de Gamwa Baga Neche. Your pity is enough. See as people for your shop. Nemelo Veyanga Magadi Ewa.
Maka kwa ni marama.